yande joni tolmi ta chapanta tisido kalangu habaruji e fulfulde ko djawone modo Mohamed Bazoum haraji leydi Niger ele nyalade yeto en difa o fotti ton du konna faande habini bom reeni himbe durude himbe Boko Haram o wiidu ben fama keddi leydi fu no gada mudum gam wallude dum en nanni faawari jondu kondanni ko watto no hokkobe habaruji goldidobe studio kalangu no tawato en dan zender be gada sappo en joon wombe no jangine e do fi ko darto de nago ele ciudi kabaruji faawari jondu kondanni yewtal men pinnaande studio kalangu haltana hala no watta ko tawe himbe eggobe no kuji mo en der leydi gotirnde en der renam en leydi Niger ndi ko djawone modon Suman Amadou janganta habaruji e furfulde namantire le kibaruji din yerno kale le ko e kibaruji di Mohamed Bazoum horje leydi Niger o yeto en der region mo difa nokuto yew fotoyde fawar jone so geje habini be wam en reni leydi enda do druide ko nda himbe Boko Haram ton enda o halde kam Mohamed Bazoum o wiibe hono kanko hore makko e gouvernement bibbe leydi fu no gada sogeedi gabbata alle golle lobbi ko wonna wadun enda seket nan en yewtande wadi ko biyetel Mukhtar Ahmadou Bandiming neldimin do
odon andi himbe chakan tarare den enda odon kala demle mabbe denne odon bawi kude habaruji bawandi wallirde on joddinol hakkilo fukkingo e renude himbe aremu gomnati sodi kaborde kejorde wadude durugo enda min gadandu ki e commune geskeru chapande nay e joyde enda himbe en cioccu jodo wade golla onon du je renude be kambe are mabbe min titten kintudu wadude bawde amin fuko watta kebon sembe no domiron himbe be enda do sigilo renude himbe e aremu endu illa wakkati mi wonno ministre kawjido fi redu leydi nyumago endani tawader berne mi holla gomnati ado umma tore cakantaraje de rafike joron hakkilu fukkingo tawader mu ende endani soge raku doma cakantaraje mu de alla jabidu o yata ko hakkilu fukkingo tabbitan der no kuje de enda
ye très proche inshallah
nonni faana kenya alangal noge jego lewru joindu wonno ko fawar joni jahangal gongal golloobe hono goldire hore leedi men Niger yey tok enale département mo walam dundudo arangal directeur mo cabinet didabo nonni mo horejo leedi be jahaina le commune rural mo tondi kiwindi nokkuto be jeybe jiyo himbe latibe du kondani hono no han tawe koti gure mudun en ferebe no enana mbendu dilebe wuroji mudun en non dum waddi ko faware jontu kondani be ngada ko watto hono himbe ujunaaje nayo hanu tay hoti jeyabe le galeji keme jeego en noga e jenay maire tondi kiwindi Karijo Hamadou Halile to endan bandi min tokkube na mbi bandrabe am tokkube Umar Hama kanyo e Ousmane Mamoudou be koje hala makko be ngaddani en do
qu'il me soit permis de me le jour
iude himbe silwilli be enden cuito derci e mu en handen weltare mawne non to am miden jetta duni fa handen do lawol gotol gol himbe dineebe enden wernube ferobe be enden duubi tati fa yotti he nyaluma handen o enden miden gatti tammude duni fa hande ko cojjitibe be enden jahan jodo gollanu kuje mu en alla wandu jan jabbobe minen ardibe commune tondi kwindi beedu min durwon waddande be balla kabe kaja fu ko watta e ba jodade der cakantaraje de endani be gada burna mabbe min durwondu huune fu ko wawi waddi jonde jam e hakkilo fukkingo der cakantaraje amin de endan hanadu der majje kanje tan fadu e ko wadda jonde jam e hakkilo fukkingo der kappa kula redu leydi Niger fu
de securite et de cohesion sociale
tabbe joy woni ko tabba ele hawrtere ko watte lewru war lewru ko CSC fedde hawjene moñetingol kabaruji e leydi Niger be puddi hawrinde du konna subaka hande do galdu ñemey ko be jewto do mun sande du konna wonno do filla ko darto fa hande hono ko be kalfunno gollal yaade e pelle didde be jojjini gambata jewtino do kulantereje kewde daraje kokol habaruji di kanyo e fawar jondu konna ni yeynugol kulantereje horejo CSC onni fa hande le ni wakkati goto on enda o haali do fi ko darto hono suudu sawar député be no ga go lewru juin tabintina atol gongol latingol ndara filla hono kulle ko watte do internet docteur Kabir Sani wakati wadi hono jab mako enda nani ko Nafisa Adamu hoji wadani mi
ces deux commissions spécialisées du CSC
de pelle di de suudu hawjindu filla mo jigol he kugol habaruji gollal mun en woni windude boytali de hawrinde du wada kana jangoren hokkobe habaru be duniya wurtirno talkurumun taykaaki do filla yolbinande hokkobe habaruji ko dubujinaaji didi e nogaaye didi dum do leede hemre e chapande jeetati leedi Niger warana chapande joyo e jeenay o ba ko leedi Niger hebi yaadi yeso chakiti ɗo ni heɓa kena nogayi e go lewru juin to suudu sawara deputeɓe tabintini moƴƴinde laawol laamu dow fii ko watto do internet ɗo nder Niger. Ɗum itti nangede kasu dow filla fenenede o ndenne min kanana gollude to ɗum waɗi ko wala e laawol.
Non ne dow laawol goto ngol kanko hore CC o sendani hono hokkoɓe habaruji warɓe endani hono defte laatiɗo no waɗa ko wattu 1980 ko laati ɗon endan no firta haala faransire yaade ɗengal germare sogankore kañum e hawsankore gam wallude hokkoɓe habaruji ɗeɗo ɗemle ka endi konnal gaɗa golle mumen hanori ene woɗiri. Dow filla kokkol habaruji ni to endan zender kandu kondani hokkoɓe habaruji ɓe studio kalan kañum e wamɓe ley radio ji gollude studio kalangu to endan difa kañum agadez maradi e zender potto wi ndenene kadi zender gam ɓe gatto endan balɗe joyyi eɓe gatine tindi e jande e dow fi ko darto fawar joni ndenagu ele kono fa hande cuuɗi kabarɗi enda Aliyo Abdou kam woni kawjiɗo filla ko darto tindi e jande ko watte studio kalangu nan ko halni Ali Keita wakkati ɓe puɗɗino jande nde.
Lorsque le journaliste
kokkoɓe habaru tefoy habaru deni tawi kaɓɓiniɓe nder nokkure ɗen na fotti ɓiɓɓe bomɓe na tawi ɗuuɗal himɓe ɓe handi yewtida noyɓe kaani ɓe gaɗa noɓe andinta suudu habaru maɓɓe nder nokkure woodune hakkillo ummimu. Laawol gole hokko habaru handi tokka ko reena hoore mum. Min giɗi min andina laabi ɗi leyɗe duniya joɗɗini ngam reenugo hakke himɓe moye fu hokka barke hunduko mum fudo hokkoɓe habaruji gomɓe nder nokkuje hakkillo fukkingo wala denne ɓe andinamin nder gurnan ɗamɓe tawa dow fi golleji maɓɓe ko ñande.
Nonne fa ande o filla hono jande nde enda OIM kawono fedde ley duniya hawjinde filla ko darto dilla wamɓe kandu konna waɗi battu goɗon ɗo galle ñeme gam jangguinde hono ko watta fawar jondi konna hoko abaruji sappo e joyon ɓe paama kamɓe du konna noɓe mbawi waɗirde golleji mabɓe dow fi ko darto hono yeltugol hakke ɓiɓe adama e dow fi on enda ɗum du konna hono feddetede carte di Roma kañum e suudu kokkol habaruji leydi Niger ka e won ko sigali ɗum e dow yamirer OIM o endam Aissatou Sy goto e fawar joni golloɓe OIM nani ko a haalni bandi min mbiyete Alamin Wachar tawaɗo le hawrinde.
L'objectif de cet atelier c'est
ko tuugaader ɓeydol andal gal woni ɓeydango cuuɗi habaruji ɗi leydi Niger andal dow fi himɓe dillo wamɓe leyɗe mum ɗum no hokkanɓe laawol ɓe pamana fi himɓe dillo wamɓe ɓe keɓa habaru laɓɗo dow mum kamɓen ɗo ɓe andina dow mum ngam waddugo ballakaji maɓɓe ngam fi on wakkatiji gon no laato ko woɗa denne kokkol habaru laɓɗo dow fi himɓe dillo wamɓe no balla himɓe dillo wamɓe ɓe no waawi keɓi nafaka mum leydi ɓe jahata dow naforo e maɓɓe.
Nonne fawarji ɓe gaɗa capanɗe jeɗɗon janguɓe timmini jande muɗum en dow fi kokkol habaruji e gollal kokkol habaruji to wiyete iftik l'école kawjiɗo filla kokkol habaruji e leydi meɗen Niger ɗo endam caggal koɓe gadɗo du kono ɗo galle ñameni ɓe gaɗnama hono kokkitol fawarji en tal ko wiyetedo DEP ndu endan tewtol muɗum Adamoura Biwu no famminan en noyi ɗum misali on enda wonno yara wakkati mo bandimin Salamatu Kadir landimo o fammi
demmon janguɓe timmini jande hakkunere waɗantake tewtewru de hande duuɓi tati ni ɓe gaɗani tewtewru min puɗɗirana hande subana jande dow fi finatawa e aadaji min galana tefoɓe capanɗe jeɗɗo gomɓe nder fannuji jande nayi dow fi andal kokkol habaru kamɓe capanɗe tato e jeenayi noon fannu kokkol habaru ko radio e télé kamɓe sappo e jeɗɗo gaɗol silmaji kamɓe jeyo golle masinaji ko kokkol habaru kamɓe jeenayo dey wakkatiji gon gaɗino ko fannu jandeji ɗi gala hano misali gaɗol silmaji ɗi waɗi duuɓi tati komin keɓayi tefuɗo dey rowani e hikka fuu min keɓi gomɓe no tefa dow fi fannu jande gaɗol silmaji.
Nonne fa hande ni hono préfet mo Kanthié kandu taykitaki o wi himɓen ɗon no koƴƴa kullantareje gomnati ɗen enda no gollir golle ɗe koye muɗum en ko wala e laawol o wi saabu kulle fof ko waɗa do inde sarusi gomnati hananani haaɗo e golla sarusi gomnati ɗum saabi o wi joni omo sappana neɗɗo fof keɓaɗo dow majjum ndenene kadi o famanan hoore muɗum Moussa ɗantani oni ko wiyete nani haala makko fa hande Habou Sarki Salé neldimin dow fi o
effectivement de
loreji saruseji gomnanti din hanana tan golli rede de lawol golleji gomnanti saytu ardibe hausu departementaji be pamana ko kana awjobe loreji din no godi awjobe mu en halal wodi du fay de awjo lore sarusi gomnanti on yamda ko goddo yida watte do inde makko saytu sarusi gomnanti on yardi ginam amma sana dun kai neddo fu heba no gollira e lore gomnanti ko wala do inde mun to fu gacce mawdo non no ardibe e wattude dun e lay ko e mudun koloreji sarusiji gomnanti e loreji gomnanti fu der lawol golle den tandi kani gollirede
de l'etat uniquement
nani hono federated ONG fad kandu konnan wadi hono faware jon hawrter gam famminde tininde himbe ne watti ko rewbe ka endu keba laato gollo mobbe duni yaru dun du konnan biete docteur Agne Blanche kany wonno ko faware jonni andini be noy wonno hono wadi ko yotti horaku OMS do enda ele leedi men Niger fedde hawjinde cellal duni yaru Nafisatu ide kam wondo inde faware jonni faddo endan nani ko halani bandimi hono wakkati mo landano Habiba Ahmed
l'initiative sigila non ko fudda illa dubi yan idi e nogay ko cubakiji gonno sirie de leydi Niger to gollidi rewbe kambe sappo dido gombe der fi politique rewbe gere no der golleji mawdi di gomnati rewbe cingube partiji be feccodiri himbe ande do fi politique on fudo ummatore e rewbe gombe no gatti gokka laato wondube andal do fi politique famama kono wodi rewbe jogibe ardaaku der gollirde leyde jananɗe be peccidi himbe ande dun no wadam rewbe gere keba andal do ko woni no habbi ko e mabbe gollude der gollirde leyde yasin
nani alaji ide isaka kanyon ko hoja laato horejo kosni ko won fedde hawjin kedde fijo e pirto balle e leedi men Niger ko duubi nay do non won lab makko tati mo hoje dum der majjundu wobbe du koja ma sukab Oumar Tortawabe hen Youssef Badar ka wada secretary general kosni o enda hawtade e metan Mohamed Alfazazi kan do wada ma trésorier dida bononni hono fawar joni kosni o debbo goto won ko ta he madam Tijani Habiba Musa latir ka won horejo fawar du ko nani hono wadobe handball e leedi men Niger do yarna birna enne watta ko tawi hono himbe e gobe der nokku warde nokku der leedi gotirdi en nan kaande heba ma renama ilo dubinaade sappo e jettade woni ko dattol wurtinaado inde majjum Alfred Gubaje latido kanyo enna charto no gondo fi ko darto fawarjo yoltugo hakke bibbe adama be nan ko noti Michel Deji do fi o enda yewtere men pendido nonni
l'article
atol idagol lawol lamu leedi joddinaango lewru décembre itano dubi ujunaji didi e sappo e jeetati der ciottol mu aranol ni dum famtini wi ude ko neddo na himbe dilloyno kuje mu en dalila no tilsina dillowato endan non na dalila rafke jero hakkilu fukkingo ko tawa der cakantaraje mu nane dalila rafu na bonondaji diyan e ko nandi titta deni himbe be endan burto waki leedi Niger ibe limte der perwebe eden andi du ko dum wadi wakkati ko pelle bombe gonno kippito cakantaraje redu leedi meden kippitande dedu e golle hirni er pelle de ka en gonno gadda ko himbe no dilloci e mun no garti fude
de personne
dilloobe der no kuje mu en be hakke de be de wata gomnanti leedi
quand on parcourt
den jangi lawol lamu leedi gol bi umigol der sura magol tati idun holla filla no dun tokkira ko hakke ir himbe be endan tawe no deni no laabi darani di hakke bibbe adama do leedi Niger biiri ko watta himbe be endan kejora na uitana timmina to raji di rafke jora hakkilu fukkingo go endan na bononde ka endan waddani hunde fu ko wawi waddi to be dufu neɗɗa ko mabɓe der lawol lamu leydi goldu ni fa handen dum wi'i ko periode fu no wawi wara windude hore mun gan andani ko watta de ni balla gon heɓake hakke mabɓe wurtu
suivre l'assistance sous toutes ses formes
balla iri kae nimbe be mbawi waddanede
elle peut d'abord être
balla kani enden no wawi latade balla har ko darata laabi kiti gan no wado ko himbe be enden ni andana no be tokkira ko be giita hakke mabɓe misali ko e mabɓe no pirti wawi latade are de be gadira burna mabɓe misali diyan jartedan ko nyame ko be nawtoru na be kisa nyawuji na du kaden be gadane jangirde to cukabe be garta janga
pour les enfants
dum won sa don nan dan nimbe gonno jia do fi wadande nimbe balla do der leedi Niger
Sadorna Maudan, o leydi Niger kanni woni rafika joran cede te kumta hajuji himbe be endan fodde no hidira balla kadu ba ika hebo koka haura dum adam wakkati lede yasin de en dari do ko yawi balla hebeti himbe jarani de ba do du idum he wadude bawde
me ya minimum vital give
do non ko habrime fulfultili semi assalamu alaikum mbalata jamwali.